I bɛ kalan kɛ wa?
Ɔwɔ, n bɛ kalan kɛ.
Ale dun? Ale fana bɛ kalan kɛ?
Ɔwɔ, ale fana bɛ kalan kɛ.